love bite.
Yo, what's good, my man?
Mambo fresh sana, usi.
Karibu sana.
Au si unataka kitu kipigwe maji, cha
sio? Maji iwe safi.
Shingo, shingo, yeah. Watch my love, love, bite, love, bite. Why you was it for single, single? Wakinyona nawe wazirai, wazirai, yeah. Well, uketembea nyumba bingi bingini, itofuni kipini shanga bangili. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Miundo kihindi chori chori, napyojua kulisaga kachiri. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Waonyesho navyo dondosha, kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha, walikutaka waka kukosa ehe.
Dondosha, idondosha yo, idondosha yo,
dondosha,
idondoka yo.
Dondosha, kriketi kata, kiuno binjuka, ndo unanikosha. Hapo swadata, fanya unabinuka. Basi dondosha, sindimba chakacha, ndumange kapuka. Wali dondosha, fanya kunichachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Kweli umetunukiwa, we mwanana. Kumesha wanokuvizia, hey, waonyesha.
Dede, highway. Nyonga nsogeze, highway. Nise benze, highway. Haya jibebebebe, ifanye unadege, ilegezegeze, haiwe.
Idondosha yo, idondosha yo,
idondosha,
idondoka yo, idondosha, idondoka yo. Idondosha yo, idondosha yo,
idondosha,
idondoka yo, idondosha, idondoka yo.
Hey, minataka nichungulie. Nichungulie. Inamani chungulie. Nichungulie.
Inuka kwa juu, tetemesha.
Nichungulie. Inamani chungulie.